talkuru jipinirru e hunde hasindinande enu jeyda e hakkeji sukaɓe bangal muɗum woni ko ONG Gaz Mali e gollido muɗum FIH 360 ko jani hoore ko wiyete jugement supplétif wonande sukaɓe temedoro e capanɗe jeegomo ley commune Dandoli ɓe fuflu sukaɓe lekkuy keɗana Mouhamadou Traoré o yuɓɓino golleji kabaru talki to Gaz Mali ko haali dow kabaru muɗum.
Min gaɗi lugagol e majjum fa min keɓa faamu e ley lugagoji amin ɗi min keɓi faamu e dow majjum ko hollititta hooreɓe école ŋaji e ley commune o gattanali hakkille ko sukaɓe jogoto talkuru jibinirdu ko sukaɓe hewɓe ɓe natal école ngala ndu talkuru nenno minen ONG Gaz Mali min gaɗi ɗum gollal amen hono min mbawi wallirde cuuɗi jangguinirɗi ɗi keɓa temedere e malli hewre talki jibinirdu.
ɓeɗo sukaɓe temedere capanɗe jeegomo cuɓɓama hakkunde jangguinirɗe sappo e jeegom gonɗe ley commune Dandoli kala jangguinirde hokki inde sukaɓe lekkuy sappo yo ɗum woni ko holliti kanko yuɓɓino golleji holtiɗo wiide ɗum fanda muɗum yo hinnade kabaru hakkeji sukaɓe ɓe.
Fanda gollal ngal ɗum woni wallude ɓe ɓe keɓa ɗi talki no sukaɓe andira hakkeji muɗum en banggal sara muɗum en hakkandi arande ɗum sara maɓɓe dokka ɓe inde caggal ɗum ɓeɓe kani mo inande on talkuru jibinirdu.
Heƴaɓe laamu commune o e kañe jamara nde ndenti huncande hoore golle o ɓeɗo jetti sanne oɗo golle lattoɗo sababu fuftinde commune Dandoli keɗana Idrissa Karambe o jokkoɗiɗo bo maire Dandoli kumaniɗo kabaru jande.
Min jaɓɓorike mono haniri ɗo mali ɗo yimɓe leydi ndi ɗum anditimomo e dow omo jogui talkuru jibinirdu ilene jomum jibinade fawarde école dewgal diplôme ŋaji muɗum fa yettade so mayde waɗi en ɗum fana haɓɓodi e talkuru jibinirdu ndu fewi fa heɓa carte d'identité fou et talkuru jibinirdu ndu haɓɓodi.
Non ko non ɗum kamɓe yimɓe CGS cuuɓiɓe jaati sukaɓe lokkuy temedere capanɗe jeegomo ɓe beltanike sanne golle o e wi Draman Nantume hoorejo CGS ɗum woni fedde humanide jogola jannude premier cycle mo innande sukaɓe ɓe ɗiɗo talki jibinirɗe ɗi na jogui nafa sanne.
Ngal gollal e ngal jogi nafa sannen talkuru jibinirdu homo fo ana handi hen saka haalama jangoɓe so jangowo wala talkuru jibinirdu wonɗo mo yettotomo wawa jokkude jande makko nde na heɓude golleji yogaɗi ley lugagol amen komin gaɗi ko iwde gohoɓal warde jeenoɓal sa a wala talkuru jibinirdu ndu a heɓa hen tiɗalla e jangguinoɓe kañe yimɓe CGS.
Ngoyo noddaga programme d'engagement civique ngo USAID darani almusaɗɗa mum.